Umkhosi wokugubha usuku lokuzalwa laka Shoprite uzoqhubeka kuze kube umhla ka 6 September. Yena kunoma yisiphi isitolo sakwa Shoprite esiseduze nawe. Uthole u 5 kg wama frozen mixed chicken portions ku 132.90 kuphela. Uzitholele noma iBravos roll enhlobonhlobo ngentengo ephansi engu 69 rand ikhilo. Indathane yemtitilizo esupermarket ehamba phambili eNingizimu Afrika. Shoprite, amanani ongawathemba. Njalo.